kupchika
international
pero fai ko kwate mpia
make sure my g
nde me baba jinke mbura gaga de buri kagero
serious
what your shoes international
iwe ke bata jali bwino kaishire nje vati.
I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Nothing na kulume ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipe pshinga. What mo balundo? Uwakuwa mpela balundo. I want some real money. Palo, not love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Tetin kupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa na kopalondo. Yeah. Avenga chupa koparondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha barondo.
If your mouth think about it, about what you were kembo kembo broke duty. Mune salava kukonga, wali mona poka malasha, lensha heavy duty. Iwe kuwa mpela balondo, numa love to uchushu mwa fengkondo. Can you handle maintenance week, every week kuwa kwanisha iwe konto. Tell me ponto, I'm not just your level daddy. My type ni vadia mashuga daddy. Taputapunga TXNID. I'm not that regular girl, buddy. I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kulume ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipe pshinga. What mo balundo? Uwakuwa mpela balundo. I want some real money.
Palo,
noti love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa na kopalondo.
Yeah.
Avenga chupa koparondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha barondo.
Palo.
Iwe aba bombe, dakana sano tufipo tuwa mabondwe. Songa tetu chita four steps ya bombe. Kuwa kwa nisho kuntua na kubiri kufiaro mutele. Fwene niye mnene murumendo. Kwacha kwa chila mpuisha time kanotora. Tene type ya bari otora. Wiraimo na mutu unyaro ala. Mona, bote ansa mpatumba na mukabongo. Pavenso na ngubife soka tuweba kaviongo. Aka, kaibika fiatika mongola. Kwa tishero kenga kuingisha kukalongoma.
I don't need a broke nigga.
Nigga.
I want some dad sugar.
Sugar.
Noti na kulume ya mishishile ilo mailolo wanjipusha tipe pshinga. What mo balundo? Uwakuwa mpela balundo. I want some real money.
Palo,
noti love ya mkasido.
Ati, ngate iwe feka chinondo. Teti nkupeko fika soro kanondo. Ichi ta chfuawa pia nefi marondo. Chfuawa la venga chitwa na kopalondo.
Yeah.
Avenga chupa koparondo.
Palo.
Ati kuwa kwa nisha barondo.
Palo.
And I'm choosing international young bliss.
Nakupsika, there up die.
Managers there are your ink. Pablo BMB. Big swab of Palosaka. Cat man. So serious.
The mass.
Government. Mr. Lukunu Siwali, Boss Evans, Mr. Fumi, Will, then Ali Dole.
Oh my gosh, man.
Mr. Jacob, JCL, Joe, Badest, Oscar Empire, G-Boy, 99.